Exclusive to Spinex Music.
Can you figure get papai? Juju, get papai. Juju, can you figure get papai? Juju, get papai. Juju, can you figure get papai? Juju, get papai. Juju, can you figure get papai? Juju, get papai. Juju, akini angalia. Juju, namlipia bia. Juju, akini katikia. Juju, pesa namrushia. Juju, kaniroga kiwe pesi. Apana he was a guest. Mimi nakunywa balimi. Yeye nampa henesi. Akichiti muwacha achiti. Mana kwangu fiti nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti. Misi tingishiki nasema simuachi. Kanipiga kepapai Juju. Kepapai Juju. Kanipiga kepapai Juju. Kepapai Juju. Kanipiga kepapai Juju. Kepapai Juju. Kanipiga kepapai Juju.
Nimekufa kibodo. Kanipiga kipapai. Ila kichageto nampa dodo. To the left, to the right, can you shake it? Wine for me, baby. Na haja tibi, no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zanku.
Exclusive to SpeedXMusic.com.
Ijoy yo dan leji. Ijoy yo le ma joke. Say have you wash your pants, toss a lie. Do any have you dress a lie? Shebi na me, wake up my life. Shebi na me, want your this life.
Juju, can you pick a get papai? Juju, get papai. Juju, can you pick a get papai? Juju, get papai. Juju, can you pick a get papai? Juju, get papai. Mama, kipanda ndege ruka juu. Juju, tatembea kwa miguu. Juju, panda range brand new. Mitapanda kiliku. Juju, hata nikikufuma ghetto na msela. Unaona sipendi. Umenipiga juju kibendera. Soma malama. Ati nimemwona na pimbi. Anadanga kidimbwi. Anakuchuna shilingi.
Niache zobalama.
Elementi maisha kamwaga lazi. Tipsi ana mabwana shazi. Fote fote body room unala chazi.
Niache zobalama pesi.
Akichiti muwacha achiti. Mana kwangu fiti nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti. Misi tingishiki nasema simuachi.
Kanipiga kepapai Juju. Kepapai Juju. Kanipiga kepapai Juju.
Exclusive to SpeedXMusic.com.